Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, lazima aje Jomo Kenyatta. Kwa Afrika wote wa Kenya tutapata uhuru wetu, bendera yetu iko hewani chini yake Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta. Lazima aje Jomo Kenyatta, kukuruni haki yetu na haki yake Jomo Kenyatta, kukuruni haki yetu na haki yake Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta, huyo Jomo Kenyatta. Lazima aje Jomo Kenyatta, lazima aje Jomo Kenyatta, lazima aje.
Daisy, Tombi Kotalosis Daisy.